Ay, una mani.
Senjune, spangum sindangis tu,
inamba shayizu amanga ngeke mbuye abaphila abantu upibo love your police abantu scoopers abakers jabulisa abantu magube nani sijabulisa.